Lesson 8, Commands and Requests. Please eat.
Ijani, ijani.
Please sit.
Kalani, kalani.
Come here.
Bwerani kuno, bwerani kuno.
Please wait.
Dikirani, dikirani.
Let's go.
Tieni, tieni.
False.
Boza, boza.
True.
Zoona, zoona.
That's enough.
Basi, basi.
Do you understand?
Mukumveta, mukumveta.
I need coke, please.
Ndikufuna coke chonde. Ndikufuna coke chonde.
Give me water, please.
Ndipatseni madzi chonde. Ndipatseni madzi chonde.
Go well.
Pitani bwino. Pitani bwino.
Stay well.
Tsalani bwino. Tsalani bwino.
End of lesson 8.